nala dhaha gabadha
way waxaad iga warantaa marka xaaladda Naciimo ay hadda ku sugan tahay bal haddaad noo sharaxdo
hadda habeen aan ku jiraa subaxii shalay ahaa aan gabadha naadiga iyadoo shan bilooda ayay gabadha barbartay korkeeda dhan baa barbarday maxaa laa ishu lugaha gamcahaadi jirkeeda dhan baa gabadha isbedelay muddoy shan bilood ku jirtay haddana sideed bilood ay ahayd hadda markii la qalay xalay maxaa la dhaha gabadha ii sheeg markay barartay dhakhtar bay la xiriiri jirtay dhakhtarkana dhakhtar fiican meeshaan ma joogo qolay xidahan oo na meesha degan ee jasiiradan ku noolo naaruya la dhaha waa dad ayagaba maxaa laa meeshan kabala-aan isaga socda oo waxbana ayna maxaa la dhaha ii sheegaynan waxbaba dhibinba dhakhtarka gabadha markay la xiriirto waxay soo siinayeen uun bararka iga dejiyo dhiig baa u karsan waa xanuunsanahay markay dhahdo laba baandoola laysoo siinayay
kaniiniga xanuun baabiyaha
oo laba xabay siinayeen mar walba marka gabadha way kasii darta xaaladda ilaa shan bilood way kasii daraysa way kasii daraysa maalinta kasii darta way sii xanuunsanayd kabacdi maxaa la dhaha markay gaaday toddoba bilood haddana way kasii dartay gabadha waxay tiri xaaladeeda emergency waaye meel ugeeya bng meel la dhaho oo jasiiradda maana jasiirad kale oo iyadana maxaala aniga ma garanayo laakiin jasiirad kale tan oo kale ah ayaa loo waday waxay tiri jasiiraddan jasiiraddeyda ma fiicno iskumid waaye dee meel medical fiican le oo dhakhaatiir fiican le igeeya saan aniga ilmihii u badbaadno ilaaha badbaado leh heelaal
ahaye kadib maxaa dhacay
waxaa dhacay gabadha sida iskaga dabawareejinayeen oo laba adiga laba bilood sideed bilood ay ku ahayd daraasa unbaa gabadhii se u barbarasanayn ba hal mar lagu soo booday
haye
cudurkana cudur walaal soo hayay waaye abaaye cudur soo hayay oo gabadha iyadoo shan bilood ay barbaratay cudur soo hayay waa lagu soo booday carabkay rugtay indhihii bay cadaysay meesha suuxa jooga odageeda saacideynayo odageediya soo orday gabar soomaaliya oo kusoo orday wuxuu dhahay maxaa laa gabadha sakra waayaan yaasiino gabadhii waa laysku duway ambalaastia la wacay way geeyeen hala celiyaa la yidhi isla markiiba gabadhaas ma qabtay gabadhii indhaha cadaynaysa
haye meesha la geeyay waxgee
dhakhtarka yarkahe oo meesha laga siinaya labada xabee baalka gabadha la geeyey ee geysay maxaa laa meesha bahashan ambalaasta geysay hala celiyaa ambalaastaa ku noqota gabadhiio beeshin oo dhulka taallaba
haye kadib gurigaa lagu soo celiyey miya
gabadha ha gurigaa lagu soo celiyey haddana cudurkii baa qabtay gabadha
haye
cudurkii markuu haddana kusoo booday gabadha uu qabtay ee qalashay ayay haddana ambalaaskii la wacay maxaa laa way geeyeen emergency ay noqotay ilmihii fifty waa ilmihii ayagii aan soo saaday iyadii meesha taagna annaga maana ogeyno bikoo subax aroor ah salaad subaxay ahayd soomaaliyadana wax yar baa nahay waa la kala dheedheer yahay jasiiradda inkastoo yarta dee bas baabuur meesha male socod laguma gaaro waa lagu duli amnigeeda meesha ma fiicno oo cidahan burburana baangada iska wataan habeenkay ku dulayaan mobeel haddaad way kaa qaadanayaan waa xaalad aad dangerous aan jasiiraddan ugu nool nahay marka gabadhii waaqalayhow
cidaha burburan waayo
waa kuwa walaal waddankan meeshan degan oo la dhahaayo naaruyaal baa la dhahaa naaruun baa la dhahaa waa jasiirada
haye marka gabadhii bal sheekadeeda ii wad kadib markii xaaladeeda la yiri ma sugno marka la yiri kadib maxaa dhacay
kadib waa orodnay annagii maashaan ku orodnay waan tagnay gabadhii xaaladeeda waa la qalay dhakhaatiir meesha joogta ma aqaano meel ee bisi wan la dhahe iyaga degayin kuwa immigrationkan australia ayaa looga keenay saddexdoo dhakhtar baa la keenay way gabadhii way qaleen gabadhii xaaladeedii marba marba way kasii daraysay annagii boolis baana dirsan qofba naga waxaynaa male xaaladeeda noo sheegay ninkeeda inuu galay xataa waa la diiday waa la burinaya wiilka
waa gartay gabadhii marka la qalay kadib ilmihii iyagoo badqaba bannaanka ma yimaadeen
gabadha walaa sideed bilood bay ahayd ilmaha wax yar ani marbaan indhaha iyadoo cunuga meel la gelinayaan arkay dee inuu noolaa iyo inuu dhinta ani warka ma haya laakiin waa la dambeynaya oo tubo wax dheer baa lagu dambeynayay calashan hooyadii calooshiisa oo kale wax bambo oo dheer bay ku dambeynayeen gabadha laakiin koomo weyn oo de way barartay jirkeeda lama arko qof caasan waxay noqotay dameer laba dameer oo laysku daray oo fuuri bini aadanba maba u malaynaysaba gabadha way barartay
hadda xaggee gabadhii ku sugan tahay
gabadhii walaala saaka markay aheed annaga noo aheed subaxii noo aheed adiga saddexdii habeena min meydka dambe saddexdii iyo labaatankii baa gabadhii la qaaday oo flight bay u keeneen brisbane ay geeyeen shantii iyo labaatan ay wiilkana qaadeen
haye ma isku meel baa la geeyey mise laba meel baa loo kala qaaday hooyadii iyo ilmaheedii yaraa
warka ma aheyn kulli Brisbane baan geynaynaa dhayn laakiin waxa ka sii daran ba wiilkii ilmaha dhalay oo gabadha xaaskiisa ay ka reebeen adduunyahan lama arkin dad kimil ah oo gabuu caawinaya qof koomu ku jira iyo cunug yara ay ka reebeen wiilkii koomu galay wiilkii hadda koomu ku jira laftigiisa gurigii bay isku xidhan waa isguda buu yidhi isagana fasiiradana dee dad badan baa si guba isdilay kood xaaskiga iyadoo horteeda ku dhimato ama cunugiga laga qaatay waa laga reebay waa loo diida xataa inuu raaco
marka hadda marka la waday kadib gabadhii iyo ilmaheedii yaraa oo inaan hubin ilaa hadda in ilmahaasi ay nool yihiin iyo in kale wax warama laga helay kadib marka diyaaradda loo soo diray la qaaday kadib wax warama ka soo noqday
wax warade gabadha inay serious tahay aan hadda maqalay gabar oo iyadana soomaali ah oo iyadana dadkiina la socday oo degan inkastoona Brisbane deganin Melbourne ee waxay degantaa Melbourne miya waa gabdhihii uurka lahaay berigii ko markaan soo gelin sadaatiinka la qaaday gudaha galay gabadhaas baa wararka iyo iyadaba dad ku soo dhayn gabadha xaaladeedu aad uma fiicno waa gabar koomi ku jirtay wani cunugii inuu dhintay miyuu yahay deecunyaaba sheegay qofkii ku weynaa koomi ku jirtay gabadha xaaladeedu ka sii daraysaa baan maqalnay
gudaha magaalada jasiiradda dhexdeeda ma jirtaa cid lagala socon karo xaaladda ilmahaas yarka iyo hooyadii meel lagala socon karo oo dadkii war ka siinaysa ma jirtaa
maya walaal meel lagala socdo wax war ka haayo adiga iyo aniga hadda adaab nooga waroono ana warba kama hayno jasiiraddan aan ku xiranahay xabsi camala
xaaladana kale horey mauga dhacday jasiiraddaasi intii adigu aad ku sugnay
ha walaal buush maba la tixsaan karaba weliba bestinka xaaladan xaalada joogta dad baaba nafsadiisa goynaya walaalo markayna qabanayeen ayagoon wadamada madanigu celiya la qaatin manana celinaya annaga waan dalbanay soomaaliya haddaana wadanka nagana inuu celiyaan aan dalbanay migration australia waynana diidan inayna celiyaan.